ijambo.
Ndabasuhuje abakunzi b'ikiganiro dusangira ijambo aho muri hose mutwumva kuri radio, kuri mudasobwa ndetse no kuri telefone zanyu. Kuri mikoro hano i Washington muri kumwe nanjye Etienne Karekezi.
Dusangira ijambo.
Mu kiganiro cy'uyu munsi turaha ijambo mugenzi wacu Eric Bagira Ubusa ukorera mu Rwanda.
Mwaramukanya amahoro umwe mwese abakunzi b'ikiganiro dusangira ijambo kuri mikoro ikigari mu Rwanda murumva Eric Bagira Ubusa. Dusangira ijambo y'uyu munsi hiragaruka ku munsi w'umuganura mu Rwanda. Numuhanga ufite kinini uvuze ku muco nyarwanda kuko ubusanzwe ari umunsi abaturage n'abategetsi bahuraga bishimira uko umusaruro wagenze.
Nimucyo twese duganure amata yuzuye ibicuba, amasaka asagutse ibigega, n'intango zuzuye imporire. None namwe muri hano mbaturiye mwese umuganura.
Inshuro rero ntabwo umuganura warizihijwe mu midugudu yose mu Rwanda. Ku rwego rw'igihugu ibirori by'umuganura byabereye Nyanza mu majyepfo y'u Rwanda, aho habayeho ibikorwa bitandukanye birimo kuremera cyangwa gufasha abakene. Kuri iyi nshuro umuganura wizihijwe ku itariki 3 z'ukwezi kwa 8. Gusa mu bihe byo hambere umunsi w'umuganura wari umenyerewe buri tariki ya mbere z'ukwezi kwa 8. Nyuma ya 94 umunsi w'umuganura kwizihiza ku rwego rw'igihugu ntibyakorwaga. Mu 2015 nibwo ubutegetsi bwafashe icyemezo ko umuganura ugomba kujya wizihizwa kuri uru rw'igihugu kandi buri wa gatanu w'icyumweru cya mbere cy'ukwezi kwa 8. Igisobanuro gihabwa umunsi nk'uyu nticyahindutse. Umunsi w'umuganura ubutegetsi buravuga ko usanze umusaruro mbumbe w'igihugu warazamutse mu byiciro bitandukanye. Dusangira ijambo ku muganura igizwe n'ibice bibiri. Mu gice cya mbere turareba uko imyiteguro yari yifashe mu baturage mbere y'umunsi gato ko ku gihugu hose bizihiza umuganura. Mu gice cya kabiri nabwo turabajyana i Nyanza turebe uko umuganura bawizihije ku rwego rw'igihugu. Mbahaye ikaze mu kiganiro dutangire ku Kamonyi mu murenge wa Musambira turebe uko imyiteguro yari ihagaze ku muganura.
Muraho. Muraho neza.
Amakuru?
Bakuru ni neza. Nari
muraho. Twari turaho. Turabasuye rero nge ndu munyamakuru wa Radio Ijwi rya Amerika, tubasuye tubasaba umuganura.
Umuganura? Ko ntacyo mfite se.
Ntacyo ufite ntabwo waganuye se?
Umuganura? Ubuze ni tariki ya mbere?
Ni tariki ya kabiri.
Ni tariki ya kabiri ya mbere yabaye ejo. Ubuze ndaguha ibigori.
Urabifite se?
Ibigori bingahe bibiri? Biri hariya munsi.
Nibyo mufite gusa se?
Nta kintu cyitwa igishyimbo. Icyo nari mfite igishyimbo ejo bundi nagiye mu misa njye nsanga badusahuye udushyimbo twariho.
Badusahuye kubera iki? Ni inzara? Ni ukubera iki?
Niba ari inzara se ndabizi.
Niko se mukecuru, ndumva mutaraganuye, ubundi mwajyaga muganura ryari?
Tuganura ku muganura se? Si ku itariki ya mbere se?
Haciye imyaka ingahe mu wizihiza?
Ntabwo mbyibuka. Ubusa urabona ndashaje, ntabwo
mbyibuka. Muheruka kuwizihiza ryari ibyo wibuka?
Buri gihe barawizihiza.
Ndavuga nkawe hano mu rugo mu wizihiza ryari? Muheruka ryari niba wibuka?
Itariki ya mbere y'umuganura? Niho bagira umuganura. Hano mu rugo ntababishoboye. Ni njyewe uhari njyenyine.
Nuvuga ngo niba nkumva neza ntabwo muheruka ikintu bita umuganura?
Oya, nta umunsi dusaka nabitubibye ubu ngubu, ubundi sinajyaga mbiba amasaka.
Kubera iki mutayabibaza?
Tugateka ibishyimbo, tugateka ibijumba, tukarya ku muganura. Abashoboye kujya mu misa bakajyayo, bakajya gusenga.
Kera se mwawizihizaga mute mukecu?
Kera kuwizihiza kwawo icyo nzi cyo ni ku muganura nyine, kuko bajyaga mu misa bakajya gusenga ku munsi w'umuganura.
Mu rugo wagerayo ukaba wasangayo iki?
Mu rugo nagerayo ngasangayo ibishyimbo n'ibijumba natetse hano.
Nta bigage, nta bushera, nacyo?
Eka, ubushera bwagirwaga n'abafite amafaranga, bakagura amasaka.
None ibyo bimeze bite rero iyo urebye?
Iyo ubu ngubu se cyubu ngubu se urumva urumva nayobwe n'igihe umuganuro wabereye
narawibagiwe rero
narawibagiwe
mvuye kuri uyu mukecuru nakomereje kwa mugenzi we
eh muri kuba wase eh ko mwabo he yahatagaragara mukecuru
arabona
muraho muraho
muraho
muraho
ego amakuru
ni meza namwe
natwe ni meza ihimbazwe
muri cyaze turafite
twitaraho
Hano.
Ubwatsi wabukuye umukecuru. Uracyabyibuka kuboha agasambi.
Ntese nagira nti. Nta gafaranga ngira. Ngo nakora ka gasambi. Kandi rero, ni umuntu w'umurwayi uhora hasi. Habura rero icyo najyana kugota akazuba. Ubwo rero naba numva mfite agahenge nkagihambira rero noneho muri cya gihe narambaraye nkagakurura kubera ko nta gafaranga mbabwira ngo ngure ka gasambi
mukecuru rero nitwa Eric ndi umunyamakuru nari nje naha kubasaba umuganuro
kahora ubwo iyo yaheze mwana wanjye si ubu umuganuro nawuvana ntaho
kubera iki ntawo
kubera ko izantege nkeya zidahinga ntatwakanejeje nari hasi rwose nayo wabaza abaturage babibye ndyamye babagara ndyamye bahinga ibishyimbo ndahoze igisabo ntabishyimbo nejeje ubu nutwongera no kupapira nkatugura atugura kose ntakinda kimwe nakibona kose
nese ubundi umuganura mwawizihizaga ryari mukecu
cyo kinyarwanda cyo kinyarwanda cyo kwa munana ariko amatariki yo wayambaza kwa munana niho bawizihizaga hano rero sinakubwira mbese ubigice ndimwo ntacyo
Tuvuga nk'umunsi hizihijwe umuganura byabaga bimeze bite
babaga barenze inzoga abanywa ibigage bakanywa abanywa ubushera bakabunywa abanywa urwagwa bakarunywa rero nk'uko ubimbaza kera babaga bakanywa bakajya hepfo bakanywa bakajya hakurya bakanywa mbese izo ngo uko zikurikiranye niko bagendaga bizihiza muri uwo munsi rwose bugacya ndetse bagasubira bugacya ndetse bagasubira none si iby'ubu kwa mwana we ibyo uko na nyine birajya mu mategeko tukabyizihiriza uwashoboye kwenga akagenda akisangira cya kigage cye cyangwa urwagwa rwe nuko bimeze rwose ko byari bimeze rwose
kwizihiza mu mategeko uravuga iki
iyo bahurira ku murenge bahahurira nyine bagasabana nuko gusabane bukaba
ndetse mukecuru muheruka kwizihiza umuganura muri ubwo buryo ryari aho nakayenze kwa nakabenze mukagenda musabana gutyo muri ubwo buryo biheruka ryari
ni kera ni ku ngoma ya Rutahigwa kera
ntabwo wibuka umwaka
aho ubwirwa ni iki
none biraterwa n'iki rero n'ubukene ni ibintu bigenda bicika
ubwo wambaza ko navuga ko ndi arije mukene mu nzu yanjye navuga se ngo runaka nawe arakenye runaka arakenye se oya
wabonye amasaka yareze se mwakoreshaga n'urugero
amasaka barejeje abahinzi ese mubwire ngo ntibejeje ntibarejeje abahinzi abahinzi barejeje
none si ubu umuganura tuvuge ngo ubasanze mumeze mute muzongera uravuga ngo ntabwo wejeje ariko se ubu uzajya kuvumba ahantu
kubera ko nta ntege ngewe urumva kubera ko nta ntege ngewe aho nacyo ngiye kukubeshya ngo kubitaha mu bitahawe ya ntabwo binkundiye kugenda kereka nk'ibyo nyine nk'ibi birori nyine batangiye aho nasindagira nk'iki gihe nkajya kwirebera bya birori ubwo nkabanda wizihije nkamanuka nkasesera
ku munsi w'umuganura aho byibuka icyo wabonaga cyabaga gishimishije ku munsi w'umuganura ni iki
yaba amahoro rwose nta mahane yabaga buri gihe ibibi nta mahane
ubu kurya bimeze bite
namwe bayobozi mudukuriye hari icyo mumfasha si ukwirwariza papira arara ubusa nkirirwa ubusa ni uko gutya ni ukurya rimwe na rimwe reka umuntu yavugaga ati nejeje udushyimbo nejeje se n'ibijumba umukene rwose buri
aha naho mpavuye nakomereje mu baturanyi
amacanira twarayashatse tugomba gucanira
amacanira uravuga iki
amacanira nyine ni ukuvuga yuko ubundi kera bashakaga amacanira amacanira ni ukuvuga ngo ushaka umusemburo umaze icyumweru
ubwo mukura he aho ngaho
ufata ubundi urashigisha ukongera ukazabicanira nyine uwo musemburo ukaba umaze icyumweru niwo bita amacanira
ubundi umuganura mu muco wizihizwaga ku itariki ya mbere ejo hari icyo mwafashe kwibuka uwo munsi cyangwa mwajyanye na gahunda ya leta
twebwe twajyanye na gahunda ya leta ariko n'ubundi natwe ubwacu twari tuwusanganywe n'ubundi niyo uza umusibejo nabwo twari turimo twumva ko amasaka yacu aryoshye
mvuga ngo rero umusaruro muri rusange urashimishije
umusaruro nta kibazo urashimishije ikintu twabuze ni umusaruro w'ibishyimbo kubera imvura yaguye ariko amasaka y'umuntu umusaruro warabonetse
uretse wenda ikibazo cy'ibishyimbo ahandi bimeze bite ibigori
nabyo imvura yarabyishe ku buryo n'ejo twiriwe dusarura ariko nta musaruro bifite ubundi twajyanaga mu mahangari ariko urabona ko nta kigenda umusaruro w'ibigori ntawo warabuze ahubwo ikintu cyabonetse n'umusaruro w'ibijumba n'amasaka ibindi nta kigenda
ni ukuvuga ngo rero mu yandi magambo muzajya mugurisha nk'amasaka mubona ibishyimbo cyangwa ibigori
tubona ibishyimbo tubona ibigori ariko nanone urumva ko ikintu cyatuheshaga cyane cyane ibigori burya byaduhaga umusaruro neza cyangwa se ufite ibishyimbo kuko amasaka 300 ese 300 uzagenda ugure 500 y'ibishyimbo urumva hari ikigenda
ntabwo bihura
ubu twararumbije cyane nk'ubu ngubu hari ukuntu twagiye duhinga nko mu kayumba hakurya hariya imirima yaragiye pe ibigori byaragiye dusubira inyuma turongera duhinga dutabiramo ibijumba kandi twari twarahinze ibigori kumva ko nta musaruro w'ibigori dufite
ubwo mugerageje kudushyira mu mwuka uzaba uri ino ku munsi w'ejo bizaba bimeze
ku munsi w'ejo bizaba bishyuye buri sibo yiyemeje kujyana ikibindi rwose tukanywa tugasabana
isibo uravuga iki ku muntu utazi iryo jambo
isibo nyine ni ingo zituranye zihuriyeho nyine zimenya buri kibazo umuntu yaba afite
ni ukuvuga ngo noneho na wa wundi utarejeje muramutumira ku munsi w'umuganura
turamutumira ntabwo warya wenyine nose umunsi w'umuganura ko umuntu yaganuzaga buri wese n'umuntu utarejeje turamuha kandi nta nzoga itagira n'umuvumba turatumira buri wese akaza akanywa tugasanga
bizakorerwa hehe
mu rwego rw'umudugudu buriya tuzakorera hariya kuri ekoze niho twebwe tuzabyizihiriza
ushinzwe iki mu mudugudu
gifite isibo nshinzwe n'imibereho myiza y'abaturage mu rwego rw'abadamu isibo nyabara yitwa icyerekezo
ubwo isibo iba igizwe n'abantu bangahe
mbese umubare ntabwo urengeje 25 nyirizina isibo nyobora nshinzwe kumenya abantu batagira mituweli tukiga icyo kibazo cy'uko wenda impamvu nta mituweli ugira ese nta mikoro ufite tukabasha gukemura icyo kibazo twegeranye ese nta tuwarete ufite tukabasha kubimenya kuko tuba twegeranye tukareba n'ikibazo cyawe tukaba twanagufasha
muzagira umuganura mwiza rero
uzaze tuguhe
nzaze nkaryari nkatangaza
saa tatu tuzaba dutangiye dukino dukinamico reka ibisabo tuzaba twabiteruye
ufite imyaka nk'ingahe
ufite imyaka 42
ugereranije uko mbere umuganura bawizihizaga n'ubu ubona harimo itandukaniro cyangwa n'ibimwe
nta tandukaniro rihari kuko ibya kera umuco wa kera niwo dushaka kugarura nk'ubu ngubu urabona mfite inka irakamwa nzajyana igisabo njyana amata duha abana imbehe zizaba zihari tuzateka ndetse uko batekaga amasakura abizi
impengeri
ndabizi n'impengeri zizaba zihari umutsima wari ukacara byose bizaba bihari
urakoze
umuco wa kera tugomba kugarura tukawitaho
none hano harimo abandi bantu
barahari
kambaganirize nabo kumuganura
bakuririmbira akaririmbo kamwe k'umuco gakondo ejo tuzaba dufite
muzamufite akahita aririmbo k'umuco gakondo
komeza ugende umubwire akagucishirizeho
mwarakitoje
twarazitoje ubu turajya kongera gukaraga n'udukinamico
ndumva bizabishyushye mwaramutse yego ndabona umugandura mise mubona uraho yego amakuru muranoroye murabakire
ntabwo turabakire turaboroshe
oya murabakire nikose nitwa Eric ndi umunyamakuru wa radiyo Ijwi rya Amerika mbagezeho mbasaba umuganura
turawubaha
mwatangiye kuganura se cyangwa mwaganuye ryari
muri iyi minsi nyine ubwa nyuma twabunyweye ejo ubushira
naho ejo bizaba bimeze bite
n'ejo ubu nijoro turi bushigishe
nijoro muri bwongere mushigishe tuvuga ngo ejo muzizihiza umuganura ku rwego rw'igihugu namwe nk'abandi bose
nta kibazo
ugerageje kunyuriramo mu bikorwa byateguwe bizaba bimeze bite
bizaba bimeze neza cyane kubera yuko n'ejo twari turimo turabyitegura turi hano hakurya turimo turiga indirimbo tuzaririmba turimo turabyina twiga udutiyatere tuzakina turimo no gushaka nyine nayo marwa tuzanywa n'ubushira twarashigishe tuzateranyiriza twese hamwe noneho tuganuzanye
ubwo uturirimbo udukinamico bifite izihe nsanganyamatsiko
insanganyamatsiko yabyo ni ukwimakaza umuco nyarwanda w'umuganura
wanyibutsa nk'uturirimbo muzaririmba cyangwa udukinamico
uturirimbo ndumva hari akonje arivuga ngo umuco nyarwanda turawufite turasaba n'amazi n'umuriro ubwiyunge mu rwanda burakomeje umuco nyarwanda turawufite
ndumva bizaba ari ibintu byiza nubwo nzitabiriye nanjye muzangano zose
nta kibazo rwose
ndumva ari ibintu biteguye neza mu yandi magambo wareba se ugasanga muri rusange uyu muganura usanze hari ibibazo ki hari ibisubizo ki
uyu muganura nyine ni ukuvuga ngo icyiza cyawo ni uko n'abana bacu barimo baravuka ubungubu barimo barabyiruka ubungubu nk'uyu mwana wanjye afite imyaka 7 ntabwo yarazi ikimuganiro uvuze ariko nitujya hariya tukabivuga nyine tukabyigisha azamenya ikimuganiro uvuze nicyo kintu cyiza mbona kirimo kubyigisha urubyiruko rurimo kubyiruka ubungubu
muracyumva radiyo Ijwi rya Amerika mu kiganiro dusangira ijambo aho turebera hamwe umuhango w'umuganura kuri mikoro murumva bagira ubusa imyiteguro ku muganura mu murenge wa Musambira ku Kamonyi reka tuyisoreze kuri aba bavandimwe twasanze batangiye kuganura
mwaramutse amakuru mwabugezeho muraho ma tuje kuganura
muraho n'umuganura
ko muri benshi hano se
muraho
yego muraho muzehe
muraho neza mwana
yego muraho ndi umunyamakuru narinje gusaba umuganura none se mwaje kuganura hano rero mwawutangiye bimeze bite muze umuganura umeze
cyane ejo niba bizaba bikomeye bikaze ko iyo atari kimwe
turagafite kararyoshye ubungubu ni ugusogongera umuganura tuzawuziza ejo turimo kubyira tukinye umudiho cyane tubyine cyane ahangaha ni nk'aho umuturage tuba twabuti turaza gusogongera twumva uko bimeze ubu ni ugusogongera ngo twumve uko bimeze ariko mu iteraniro ryacu mu ihuriro no mugenzi wagiye yakubwira
ejo ngo bizabimeze bite
ejo bizabishyushye bimeze neza ubundi ubutwebwe hano n'ahantu twakotereje kugira ngo umuntu uvane mwaca twengera marwa tuzaganuriraho ubwo no kuvanga ejo mu mudugudu wacu kubera ko umugano zagera mu mudugudu na kagari bizabishyushye cyane nta kibazo ubwo niba ari ngombwa muzaze murebe
nange na mutumiye kwari na mutumiye cyane uyo niwe ubudukorera bayina mutime ngo zaze kuhuriro ryacu aho duhurira hano hirya ku gashuri gahari
nkababaza nti rero ibi bisobanuye iki mu muco nyarwanda
ibi ngibi umuganura bisobanura ruko musobanura ndumva simutse
ibi ngibi twebwe ikintu bitwibutsaho nuko ari umuco nyarwanda wahozeho wabanje gutangwa n'abakuru b'abakurambere batubanjirije ugasanga ari umuco utuma abanyarwanda bibonamo bafatanyije bisanzuye ugasanga umuco mwiza watuma umuntu ahora wibo umuganura nyine kuko nicyo kintu tubona cyiza kiduhuza ugasanga umuntu abasha kwibuka n'umuco wa kera umuco nyarwanda
nkanunganirwe mugenzi wanje umuganura ni ikintu gihuza abantu kuko urabona ko nk'ubu ngubu duhuriye ahangaha turateranye turasangira twumva ko ibi byacu uko bimeze ariko bikabiduhuje turi ahangaha twese hari n'abandi n'abandi tukaza kugira n'ihuriro duteraniramo turi kumwe tugatera turi benshi udaherukana n'undi tugahura tugasangira ku ifunguro nk'iri ngiri tuba twateranyije kugira ngo tubashe gufungura natwe n'umusaruro nabyo n'umusaruro usibye ko
yenda kugira ngo utabyumva ko ari ibintu tuba duhimbye ni ibintu biba bisanzwe wumve nkunyunizaho gake mu nganzo yacu kera abanyarwanda barabanaga basabirana bashyingirana ari uwarwaye bose bakamuheka ari uwatewe bose bagataba umuganura waza bagasabana uwo muco wa kera twifuza ko wakongera ukagaruka
ndumva ari ibintu byiza cyane mukomereze aho rero mukomeze muryoherwe
murakoze nabo sa
yego yego mukomeze muryoherwe
n'umwaka muhire turye ntuzaturye
Nyanza ku itariki 3 z'ukwa 8 kwizihiza umuganura ku rwego rw'igihugu byaranzwe n'imbyino ibyivugo imivugo n'amakinamico n'ibindi bishimagiza ibimaze kugerwaho n'ubutegetsi ngo ubutegetsi buvuga ko husanze umusaruro mbumbe w'igihugu warazamutse nk'uko tubibwirwa na Madame Julien Wacu ministre w'umuco na siporo
umunsi w'umuganura nk'uko bimaze kumenyerwa kandi byagarutsweho ni umunsi ukomeye ku banyarwanda kubera agaciro kawo ni umunsi twishimira ibyo twagezeho mu iterambere ry'igihugu cyacu bigaragazwa n'umusaruro wabonetse mu ngeri zinyuranye uyu mwaka tukaba twibukiranya ko umuganura ari isoko y'ubumwe n'ishingiro ryo kwigira kw'abanyarwanda muri iki gihe kuganura ntabwo bigishingiye gusa ku musaruro w'ubuhinzi n'ubworozi ushingiye ku musaruro wabonetse mu byiciro bitandukanye by'umwihariko uyu munsi tukaba twishimira ko umusaruro mbumbe w'igihugu wiyongereye aho umusaruro w'ubuhinzi n'ubworozi wazamutse ku kigero cy'8% bitewe n'umusaruro wabaye mwiza mu bihembwe bitandukanye cyane cyane igihembwe cya mbere cy'ihinga mu bucuruzi n'inganda bazamutse kuri 7% by'umwihariko bishingiye kuri politiki yo guteza imbere ibikorerwa mu Rwanda guteza imbere iby'iwacu made in Rwanda ndetse serivisi ikaba yaragize uruhare rungana 12% mu izamuka ry'ubukungu bw'igihugu tukaba rero dushimira abanyarwanda n'abandi bafatanyabikorwa bagize uruhare mu kuzamura umusaruro mu byiciro bitandukanye nari maze kuvuga by'umwihariko tukaba tunashimira uturere twaje ku isonga nk'uko tumaze kuvugwa mu kanya gashize mu kugira umusaruro mwiza muri ibyo byiciro nari maze kuvuga umunsi w'umuganura ni umunsi wo gukomeza ubumwe bw'abagize umuryango aho ababyeyi n'abana bahura bakicara bagasangira umusaruro w'ibyo bagezeho bakawishimira ndetse ariko bagafata n'ingamba zituma umusaruro uziyongera birushijeho umwaka utaha. Ikindi gikomeye umunsi nk'uyu nuko ababonye umusaruro mwiza bazirikana abatarashoboye kuwubona, cyane cyane abatishoboye kurusha abandi bagafashwa. Tukaba dushimira cyane Akarere ka Nyanza n'abafatanyabikorwa bako bateguye igikorwa tumaze gukora mu kanya cyo kuremera no kugabira abanyenyanza batasaruye byinshi kugira ngo nabo bagire umwanya wo kwishimana n'abandi kuri uyu munsi w'umuganura.
Ikiganiro reka tugisoreze ku miryango imwe n'imwe Inyanza baremeye kubera ibibazo by'ubukene. Aka karere mu bihe byashize nako kari mu twakunze kwibasirwa n'inzara. Hari abafashijwe kubona ubwisungane mu kwivuza, kubona ibiribwa, hari ndetse nabo boroje.
Baguhaye ubwisungane mu kwivuza? Kubona mituweli biragoye hano uko?
Wenda nakwiheraho, ariko hari n'abandi bari bameze nkanjye bitewe n'umuryango uba ufite, bitewe na n'uko uhagaze. Ibyo nabyo ni ikindi kibazo cyane. Nk'ubu jyewe ibiriwe 2018 kubibona kashi, kandi mfite nabo n'abandeba, kandi ntakibasha gukora ntakifite icyo mpagazeho. Jyewe genocide yaranshenye intera n'ubumuga, kubona rero n'icyonjya n'intambara kaswe kubona kuguza umuryango w'abantu batandatu. Ubu rero nk'umubyeyi unkore ibi ngibi ntacyo namugurane.
Umuganura ubasanze muri rusange mu bukene, reba nkumva neza.
Ubukene ntabwo ari twese, none se twaba ari twese tukabona inkunga yo kudufasha? Twese tuko dukennye, hari abafite ubwo bameze, ariko kandi natwe nubwo dukennye bamwe ntawambaye ubusa, ntabwo tugenda twambaye ubusa. Abanyarwanda tuje kwihagarara.
Urawo turaba kubona hano uri n'ibiryo baguhaye ibiryo
babimaye, bamaye umuceri n'ibishyimbo, yuko ndindushyi kandi nkaba ndi umushonje, nkaba ntagira ikintu.
Ibyo bivuze iki mukecu? Urya bigenze bite?
Nigumira aho nga nafunguzaga.
Wasabirizaga?
Ntabwo nabihisha rwose.
Kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru?
Nafungutsaga nkabaka nk'amafaranga mwete mukamfasha ngaha gihunungira n'ibishyimbo. Ubu ni nk'amezi abiri cyangwa atatu.
Wese ntabwo wahinze ngo weze nk'abandi bose?
Nasambugira n'inzu banyubakiye y'umudugudu leta yubakiwe na leta n'izindi ndushyi.
Ni kwa pangas munyezabo bampaye agafuka k'umuceri. Nkaba nishimye cyane, nshimira Leta y'Ubumwe, nshimira Perezida wacu Kagame ko yagaruye Inyanza twari baratugwakaje. Kagame wacu yibutse Inyanza ku gicumbi cy'umuco. Ntarabona uyu muceri, ni abantu bamfashaga n'abapadiri, agenda rimwe na rimwe aba banyeshuri igihe bahari bakama n'icyo ndya, nta kindi cyamfashaga. Murakabaho rwose umunsi w'umuganura, ndawishimiye rwose.
None ubaye ute?
Mbayeho nabi gusa, nemeye arabizi. Mbayeho ngeze kuvuga mpamagara.
Si baguhaye ibiryo se? Baguhaye iki?
Abangwa ari akawunga, ubundi akajya kukageza imuhira. Ndabashije ko ari mu mudugudu wataba akagari ka Rwesero. None ndashaka kugira ngo mbatume nk'abantu b'Imana kandi mwantumikira Kristo. Ndi umukecuru wabonabonye.
Umuntu ameye arabizi ko ubayeho nabi?
Meye arabizi, arabizi pe, arabizi. Ndetse no muri iyi minsi yavugaga ko azazi iwanjye kureba imibereho yanjye, arabizi meya wacu pe. N'ubu mungejeje imbere yabimenye.
Inshuti bakunzi b'ikiganiro dusangira ijambo ndetse n'izindi gahunda za Radio Ijwi rya Amerika, ikiganiro cya none ku muganura nari nabateguriye ngisoreje aha. Nshimira buri wese ku musanzu we yakigizemo, nshimiye namwe mwadukurikiye, mbifuriza gukomeza kunogerwa n'izindi gahunda zacu. Mwari na Eric Bagirubusa, naho utaha.
Turagushimiye Eric Bagirubusa, dushimiye kandi n'abantu bose mwaganiye mu kiganiro cy'uyu munsi. namwe kandi abatwumva aho muri hose nongeye kubashimira uburyo mwitabira gahunda zacu za buri munsi mikoro hano i Washington mwari kumwe nanjye Etienne Karekezi. Ngaramutse.